uzima ni wewe wa milele ni wewe na kutegemea wewe tu nipe kushinda Yesu
nipe kushinda Yesu nipe kushinda nipe kushinda Yesu
na imani pe nyamaza kuniletea msaada sioni wa kunisaidia kama utanyamaza kufungua mlango kwangu sioni wa kufungua mlango kama utanyamaza kuniletea muujiza Yesu sioni wa kuniinua nyamaza unibariki Jehova sioni wakunibariki tena kama utanyamaza nisisikie sauti yako sioni wakumsikia tena nipe kushinda oh nipe kushinda nipe kushinda yake nikipita kati yake nitoke salama vita hii ni kubwa bila wewe sitashinda chukua nafasi pigana nao badala ya jaribu hili ni kubwa mwaga maji moto ulilambe nipe kushinda we Mungu wangu teso hili ni kubwa mwaga maji moto ulilambe nipe kushinda we Mungu wangu na kuamini hayo nayaweza na kuamini hayatakushinda na kuamini we Mungu wangu na kuamini hayo nayaweza na kuamini hayatakushinda na kuamini we Mungu wangu.